katonda fe no tusitude abalungi nababi bonna bagabudde obulamu n'ensi byonna obituwadde katonda nesiga gwe oli maso ni mawani nekute kugwe ye gwali na pulani onkumire mu ngalo zo wabwe luteka yo sengenge mukama nyongera nyongera manyi mukama banjiganya oba mala manyi mukama nyongera nyongera manyi bonna banjiganya oba mala manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi katondo wekisa gwatonyese kuba gwameze mmere katonda gwayase njuba gwamanyi abalabe bange kye bandowoleza buli gwe ndaga ekisa tenkeera ndaga ettima nga tetebakuta ne bwobawa embuto bawewa amagulu gabasibe bagana okutambula n'emimwa gibasibe gigana okwatula mukama nyongera nyongera manyi mukama banjiganya